magaalada Baydhabo way balaaki gabagabay madal sanad laga ee gudoomiyalka gobolada iyo degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo sanadkiiba mar la ka qabada Baydhabo madal way ba ku qayb galay aan oo kumid ee gudoomiyalka degmooyinka Koonfur Galbeed wayna qaban qaabeday wasaaradda arimaha gudaha reedan heliisay oo kiyo dawladda hoose ee Koonfur Galbeed wasiirka wasaaradda arimaha gudaha reedan heliisay oo kiyo dawladda hoose Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdullaahi Haaji Xasan iyo xiritaanka madal ku dhawayay waynu sugmaanagay gudoomiyalka kulanka ku qayb galay
gool mining ataha oo really la taabado kor wadanka arag oo hayna guud ahaan walaa ka teegan siyaasad ahaan amni ahaan security walaa ka teegan walaa oo shirkun oo la qaban qaabiyo ka toosi ma hayta duroofo jiraan wadankiga in uu ku wada hadalno ilaan dawladda uu ku Koonfur Galbeed uu ana may dawladki anaha gudoomiyalkun degmo walbiyo masalayaan degmooyinkaasi bulshadii ka noolaytay iyo geeka ku tarjumaayad baahidiyo iyo horumar iyo wali meel la ka hay isu raayso ka sahay muhiimadana waan alxamdulillaah eeda ma qabahay lagu faa'iideysidi in ma israf kale in aha oo un eed aan ka mahadnaqay in hay'ado akul qayb galay barnaamijku oo neela wadi Somali One ay kalado SSF wasaaradda arrimaha gudaha federaalka hadda mar walba san saacadiye shaqdi reer Koonfur Galbeed saaxiibal atmaha iyo Koonfur Galbeed meel geeka degmooyinka insaane oo maso oo nagu qabadaan oo ku maqnaatay majarta in taas meen nisaasaha xariirkan oo dhaxay iyo iska hirnaantana in ma rajaynayna ilaahay adin shay ogno in iyo ay dawladda federaalka kaalanta taan inuu ku qaado hayno inuu rogo ogdo tan kale aan waraan ku weynayo in ku wada hadalanaayo degmooyinka warbixinna guud iyo kusoko duruufo hada jiraan duruufo ma jira security ah duruufo siyaasadeed ee wadanka ka soo weynay ko wadankii arigu waxaan wala dhiyohay in uu isku wareysana bulshada walaa qabtoona ku ogaana gudoomiyalku wana alxamdulillaah wala badan asluma dhigni shirkii kanoon geeka hagiba gabeysani aan madaxweynaha la hadalnay u sii marne hal hadalay gudoomiyalkii degmooyinkii dardaartii oo aan ka dambayteen inkastoo aan badi ay wakiiladii laakiin hadana walaal is muhiim u ahay sheegay markii may fadhay shirkaana geeka hagaba gabeysadaan
madalun iyo sanadkeeba mar la qoobaday wayna la kacsuumay gudoomiyalka degmooyinkii gobolada Koonfur Galbeed taasi tii oo lagu dabo xaalado shal duwan ee ku jira degmooyinka Koonfur Galbeed.